ndinga kuthemba mhlawumbi kungalunga mhlawumbi zinto singalunga mphakathi kwam nawe eyaya kodwa uthembakani kanti ukhula nini kutheni njena ufuye izintshaba baby loo nto alunganga la nto yenzayo andisazi siyaphila andisazi konakele phi 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 Antoni na digwenzela konke when u funa Antoni na digwenzela konke oh digwenzela konke kungalunga mhlawumbi izinto singalunga mphakathi kwam nawe eyamnyawo.